14, luego.
Wasini bandike mikosi. Wasini bandike mikosi. Usishangai tena squeeze. Tajiri kadiri na tajiri, maskini kadiri na maskini. Urafiki unageuka unafiki, undugu unageuka uadui. Maisha kama yale ya nguvu za chini, ndo maana staki. Wasini bandike mikosi. Tena squeeze staki salamu kwa mikono, nataka salamu kwa kinywa na masikio. Squeeze staki kolabo zenya zilipi kitu, nasali sana kwa kutafuta Mungu. Ndo maana staki. Wasinibandike mikosi. Kwa kusali nimegundua vitu nyingi sana, nimeona mbali sana. Wanataka fiti, wanataka dili nami. Ndo maana staki. Wasinibandike mikosi. Hawajawahi kuendelea, wanajua mikoshi sana. Wakifanya vitu vinabweteka bweteka. Mimi siko pasta, staki dili nao. Ama simtosha mapepo.
Wasinibandike mikosi. Wasinibandike mikosi.
Anaye kupotezea muda na heshima, ndiye anaye kupa kila siku. Ndiye anaye kuzarau. Nilikataa kujipendekeza kwa watu, ndo maana staki. Wasinibandike mikosi. Kila siku mama kanipa funzo, misibweteke na nilicho nacho. Kia mwingine nisikifungulie macho, nimwombe Mungu na kuishi kwa kutafuta changu. Ndio maana staki. Wasinibandike mikosi. Sina rugugu za hela, ndio maana misi mshamba wa pesa. Kuniachanisha na Mungu utaweza? Mimi na Mungu tuko sana. Ukinikataa Mungu akinipendi na tosha. Ndio maana staki. Wasinibandike mikosi. Macho matatu wananuna kutosha mziki, wananuna kuvaa vizuri, wananuna nikiuza gari, wananuna nikiuza jeti, watakufa. This is natural level. When God is say yes, nobody can say no. In the beginning, God was the word. The word has the power. Get on with the word. What else? Don't like
dream of food.
Wisdom makes the wise strong than the chief who are in
exile. Wasinibandike mikosi. Wasinibandike mikosi.
Mama Lily Music.